πίτσα με ένα κόπα δεν έμεινα οκεί.
Παϊρός!
Μαμέν!
Δεν το κάνει φούζα μα παίζει. Παίζει γίζα κάνω λέσσα να μου έζει. Μην απέντα να το κομμέσια ο ασέζει. Μπακασά σαν να πέντα κοιτίζει. Να σιτάκι μου είναι μικρά και λύσα όζα. Λεύω ζα όζα πία με ζαγκούνι ζα σώτα. Να τσοτάκια να νύπα. Σαμάκια να το αμυφούπα. Να μόλιο νικουά και σαφίκα. Siwezi mwacha na mpenda. Yeah, 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 yeah tu. Na mwaza yeah, yeah tu. Yeah, 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 yeah tu. Na mpenda yeah, yeah tu.
Kwa hirot leo na msiditisha. Hazarani nina mpenda. Huyu hapa na msiditisha. Hazarani nina mpenda. Vitu laini anavyopika, toto anajua kupika laini imbala. Ah, kikosa na dishush, msama na fitish, penzi tambakala. Hata mseme kwa kenisha osa, msini MCA jiwa kidonja. Maneno maneno, mnayochonga, seme nini ya uyu mtoto simuachi. Sio siri ananipenda, na mimi minampenda. Ukeza mahaba, mama, wechupa ninapenda ukinama. Hilo shepu, nakupa mama, umejazika, unalawama. Makopa kopa yote kanimwagia, kanifanya malai nishushi inabia. Hakia nani minawambia, papezi ili mbaka mia kamia.
Nasitaki mwingine mikwa kelisha oza. Levo za oza bia mezangu nisa sota. Nachotaka na nipa. Samaki anatoa mifupa. Na moyo ni kwa kensha fika. Siwezi mwacha na mpenda. Yeah, yeah, yeah tu. Na mwaza yeah tu. Yeah, yeah, yeah tu. Na mpenda yeah tu.
We kaja na wake, mwache, hata mpepeke yake. Marao, utasikia, marao, ina familia. Marao, we utasikia, marao, we to familia. Oja mani, umshike, umpendae, umchakae, umpendae dada. Umchakae, umshike, umpendae, umchakae, umpendae. Umchakae, pailo.
Kama unataka kucheza, cheza ayo unataka kulilinga. Linga ayo usiogope, cheza ayo usiogope. Bimba ayo. You know what? This is Big Boss Empire, my man, oh yeah.
Song. Watoto wa Mbagala B13. Soja mikuki, steam kwanza la mekiruba. Waisa ya njuni, anakubali sana sajenti. About you, my brother, son in the shadow. Who give and it is he? And I go by the son of my day, my brother.
We papa lo China, by far, deep, Estonandes. Chubik, Yopa.